getatunes.com.
Physics.
Yeah.
Okay. Very good, very good.
Shuru. Ama kutepula saziwa. Kwete yako antu. Kukuliza daily. Kalangati kape. Niwe chinkazi chanyo.
Chanyo.
Saziwa. Niwe chinkazi chanyo nyo.
So wala sidi mabisanga dindikandulo Nkazi washanga muwano tulo Unashita kukongola mafunika mendulo Ambili ya kunena ndiwe wangwiro Ubele mumoyo wanga uzatenge jonglelo Kutama ngita midima ndipe mpelo Kundite tesela mume ashitila angelo Ninali washibwana papichulo Kukula unashita kundili zila wezulo Pano madaliso dendi tapulo Yeme wapesa nkazi wapesa dichabwino Pakati pa usiku ndiwe na mwino Masana kuchenge tanda moyo ndi kumfabwino Ndashita kuhika seda ya nyo Kuti mwina mwake ndi kutengemo
Mahipi yako wali nyo Mkupe yako hili nyo Smile yako hili nyo Karibu yako hili nyo Niwe chikazi cha nyo 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 Niwe chikazi cha nyo nyo Jack Mahipi yako wali nyo Mkupe yako hili nyo Smile yako hili nyo Karibu yako hili nyo Niwe chikazi cha nyo 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 nyo
Chinkazi chanyo Mwana kazi I thought I was done Cause life was crazy Ndina figa poti sindi mafuna so chibwenzi There was nobody to love me though I lazy Amene ama zain sawa sama figa hanzi Ama tela mo my 50 my 60 Osa figa 80 you came with the difference
Mahipi yako wali nyo Mkupi yako hili nyo Smile yako hili nyo Niwe chinkazi cha nyo 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 Niwe chinkazi cha nyo nyo
Getatunes.com